and gentlemen, give it up for Hot Damn Bad.
Oh, no, 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 no. Oh, yeah, yeah. Sauti ya kesho, sisi ndo kioo cha jamii kwa generation. Hatuwezi toka kabla tuja marine, hatuwezi vuna kabla ya kujamine. Mziki occupation, tuko na collection. Mafans wamesema tuwapige na selection. Mziki tamu sana mpaka una relate. Mziki menda shule mpaka ika graduate.
Saa imefika watoto wakalale.
If you're living in a lockdown.